na shag. Kuda suku baby rine shag. Pane varu mkomo varu kunama chande mavi. Nente to kutomo ramu bawa hati chavi.
Hati chavi.
Mbawa hati chavi. Nente to kutomo rati mbawa hati chavi. Kizin mama vato kumba kusiva uti hati chanzi.
Hava chanzi.
Imi vana hava chanzi.
Hava chanzi.
If I tell you go, then you go be karapaz. You better sit down, crumble karapaz. If I tell you go, then you go karo a pass. Vaka shika pita to, jese shuri mkash. Why you acting funny? Busy in the streets, how you making money? Ask you feel a bow, my sisters I know. Mani nyora tiri mkati. Sanjo kamsungi zani nyaya tiri mkati. Ure nema peda muno tonu ramkati. Kakia swama pika mega, jese entad. Kikia swata pika tega koja jle mkati. Kusha kandi chikisa kumba ntati nga mkati. Mama tiri mkati tikati kava hao chanzi. Sanu wajiganza neni yadu nindri panti. Kwedu siri five fati pati. Bata sina nyama hati kwati. Kweda no kutari sava kwati. Kwedu kuno tonu ramkati. Muku tonu ramkati. Tino bati zama kwati. Tino pisa wati pati. Yetu andisku uka muku tikuwa ana shagi. Kuda siku baby rine shagi. Pane varu mkomo varu kunama chande mavi. Nente to kutomo ramu bawa hati chavi. Mbawa hati chavi.